gadni sa furtama marro shantama dorgommi boxio kana motan tomo addunya rad dorgome takkadae jennan cinachila fan gabale brandebu guyade engaddalle akasum tolch dorgommi Floyd Mayweather ifi Conor McGregor laltani
the notorious Conor McGregor weighs in at a ready 153 pounds
dib buf buf da ka ka jecha waltotolcha waltittimsa afuru alfudachisa waltidebian ammalle waltolkakkaane jidikkisa daqiqa sadi waldana daqiqa tokkafuru fudataniitin waltidebian gloves yokana mo wanni jari harkat naqateetin walindaanu gram ibla mabdiddami jaulfat Floyd Mayweather ifi McGregor yaden gadda kana boxing waldanaani Floyd alota nam americat Conor ammo nam irishit Floyd genna afurtamat Conor ammo nam ganediddami sagalit Floyd marro afurtami sagalit dorgommi sadarka addunyata na dorgome takka muametin imbeku yaden gadda walin ammo shantam tolfat war wal dorgom tufayyu daecena chilafanga knockout yokana ammo buffisi semo Conor ammo nam dorgommi UFC Ultimate Fighting Championship jenaratti dorgommi harkaf mila waldana busani mammarani lafiratti walukam santani imbeka maddunya arattu innille nam sadarka addunya arratti gam khanan beka musade sojira Floyd dorgommi akkanatan dollara million hedduna miyefat miyefacha ganna lamandura dorgommi akkanatan dees Conor ammo ammalle isa wal dorgoma jedetin Floyd yammat jari kunin jila macala bar heddu keessa wal dorgomna jedetin addunya timachabai addunya cufirra maretin akkabani daawatan tolfat anin dae lebsi tolch second diriko keessattu cinaachi lafansiga arka kiyirra naftu bekkad ufeeg jecha addunya durabbaaniti wal dorsitabaani adu addunyaan gurri qeessiteetin cagachu guyya lamandurat guyya dengadda America Las Vegas Hotel MGM keessatt walti gadalakkisan dorgommi boxi akkanatana daqiqa soddomi ja waldaanani kaka buf buf harki isaani akka dhagaachi darbatani hargufama fuuli rangoro waan itti qajeelin tittims Floyd duruyyu waan itti qajeel daqiiqa soddoma keessattiyyu waan tolche tolcheetin bira deebe irrejeetin lafaangaetin dhaadata guyya dengaddaallee womsuun tolfate marru kudhan keessa TKO yokaan ammoo technical knockout jedhaniitin nami waliin taphatsun mo'ate akkana jechuun ammoo dhaye lafaanga'uu baatullee marroo hedduu dhaye waan laaffiseefi Conor chochoo'u dadhabeetan achumeji warri lamaaniyyuu wal galateeffate wal jajjabeesse wal bira gale akkana jedhe Floyd dorgomin rabaye jennaan dolaar miliyoon 350.36 keessatti amee argachuun feen hinjiru tanaaf dorgommii deebi'ee jedhe Conor illeen dorgommiin sun walumattuyyuu maqaa kiyyaafi maqaa gargaraatiin gar dolaara miliyoona 100 caala argadhee jedha miliyoon 30 nama argate irra dhiisu hinjiru horii xiqqaameti jedhuuf gaafate ofumaan deebi kenne Conor aga eegan caalaa taphateeyyuu akka jecha Conoritti Floydiin taphsun keessatti marroo sadii mala taphaa jijjiirate fakkeenyaaf yoo tokko tokko mataa keessadhaan yoo lammeeffatammoo kalee jala naaf dhaluu irraa goreetiin ammoo laphee keessaaf waan akka akka tolche marroo sadinatti jijjiirate jedha akkuma taateefuyyuu Floydiin kunin achi ka'ee jennaan kakateetiin lammeessoo dorgommiittiin deebi'uu jedheetiin dubbate horiin inni lafa qaba miliyoon hedduu. Kalaama sadi afurii maraatoonii kattaamu.